ne nu anu kamo gonge lige jibu munu obusia no nyembe logonu
Oh,
anyị ga-elotakwa nụ na mkpọsi nwanne ya na
Thank you.
Talking to one, the village.